A central zone is to zoo.
It ain't out for two. Oh my god, I'm so high.
On the beat.
Niliaza mimi ndo wengine wakafatia. Sauti hapo niona popote kwa mdogo amkia. Wesi unachana mbono kinono na kimbia. Mwa performa flow zao zote zimefulia. Boom, na walipua bila petro. Ni mwakaba cold, karoba za keko. Wanajimbia wenyewe kwa wanapiga nyeto. Kumbe wana malaria flow, mido mseto. Yo, kwanza sijawahi kwa kawaida. Naposikiza dundo la fight. Na mena speed on it, too neat, yani too fit. Utajua wewe na wenzako kana fit in this. Ooh. Oh my god, who is that? Wanauliza, napita so hard. Kwa ili beat ni miujiza. Yani ki rude boy, leki holy gun we are. Up on the real fake niggas, don't play near. Of course, me a bad man shatter. VPN on washa data. Me a go kill them suckers. Mambo yako ting tapa tapa.
We follow instruction. Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction.
Woo. Yeah, the other rappers wanna flow like Mbuna mina kata, ulaya wameni shindo tusmame nyumbani sasa. Speedy meshirini ni vumbi tuwana unifata. Wachache wamekaza ila niko mispa na tata. Kindumbwa ndumbwa utabebwa kindumbwa ndumbwa. Watasema mkali tukube mbona alikatwa na mjumbe kwenye nani. Mindo mshindo kwanza lisho wonyesha kwenye mani. Na bado na maintain kaupole na sifarani. And I'm stupid for this money, I'm just running for my bread. Wana nita maje bara kafufusha what is there. If it's not about the money can I put it in my head. Kwa sababu wonekani niggas wame throw shit. Unafanya na go, pigia mavitu matamu, make your girls come for more. All about the dough, mara ni hapa, mara ni all. They say if you know, PS niko na pole maker.
Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction.
Na central zone is tisu. Kitaka macho matatu wabidu toe jicho moja. Jicho moja. Sister du wezi kukaza chigongota. Kwa tu jicho la tatu lipo kwenye paji ndonya. Pens cha watu mi alwatan Joseph Matonya. Bora ushukuru bongo flavor toto wakali naona kusu. Nasivonge kwa ghetto nampigia nyeto zuchu. Squeezy nenda kama mswatu watoto wenye chuchu. Akili na rudi nikishe jakulate pyu pyu. Tunaenda kama style ya kijani. Serikali kutu na voficha upinzani. Tunauza sura, tunauza stanza mizani. Utaona chura tuwa metanda mezani. Sani kona Paul Maker, R.A.P. Paul Walker. Natambua nao niteta wale wale co-workers. Nipo tokenzi video watu wanafanya kwa ogopa. Paka mnyamwezi hata kirudi kwa omboka. Mindo golden boy mapungo kau enjoy ze tungo. Mwana umesimu amini mtoi chukua elofunzo. Kabla sija mkata kigoli na mnyue na fundo. Afsina story toka jiji langwe ya misunzo.
Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction.
They don't make him like this no more. Who's this? Don't know. Me na toke pante flani where you jizz don't go. Maskani mizika rappers that's where trees get gross. Squeezy killa na eski otas kia dogo konyo. Man I'm ill, too ill na tenji tengo. The bow is the shit combination kwa ni chamba. So come on the panda, sema rappers working goose ni mapanga. Nimekuwa nkiskiz on goma za temba. Rappersikia man I'm talking to these Instagram rappers. Soundcloud rappers, underground rappers, mainstream rappers. And all these other rappers, I don't mean to kill you niggas. Kitambo si tuwa sadaka. Man it's ring ring, see me night I'm cheesy napokea. Doing me, see zangu kwako zinapotea. Yeah, this is over, sema mema na kombea. Na isi mefika muda, sina budi kutembea. Denis ring ring, see me night I'm tena nkapokea. Yeah man, ni majia ni pee na ungea. Dogo mina ona tuwa wa rappers na waunea. So karibu bongo records, lini mjini unatoka.
Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction. Follow instruction.
Sasaibi nimekuwa mnoma kama bisi bisi mana na wachoma choma. Sange mepata mchuma namba wana isoma soma. Mipongo mungu ishafanyika wenyewe mnaona. Na chana vitu vinachanika na mwezi kushona.
Yani abike imani mpako nani ndekwa ganga. Abike imani mpaka wana nisi mwanga. Abike imani sha sha nazichanga. Abike imani
si chafu bila sa utapenyo la tatukuta tusha my niggas swezi kwa the same again beg beg my ass chuki mbaya ukiyoneshe maintain my main leta za kucheka cheka nkweke wa me wana wapendi makuzo memtain my man ja kitu flani kilifanya nsione kane mtani pesa kaleta machuki kama yote kama utani level lofika naitaji pongezi so mkali nani popote ntachana kibongo waptafti mkali
money instruction
Follow instruction.